Moninge bimaka pamba teli kambo enalina tina Boyaka nito vanda na ebisa Kulutu alobe na bombela yomingye Lika bobimi maseke na boiko bomba Bebe mokato la mwana kase na yo Akotanga ina motema Toyebana na emi kolo mile kimingye Lelo na zui desizio Pesa kandanga he Maloba ya kulutu bonganga Tango ya likambo Ya bonson na bombela yo mingye Likambo bimi maseke oyeba Bebe bokato la mwana kartye na yo Azalia wana motema Toyeba na naibi langa bile kimingi he Lelo na zui temeko Oyo bebe nanga
Bongi nonga
I'm not afraid to die.